okusunsula minister abagenda okuweereza mu kabineeti empya n'omukulembeze w'eggwanga gye yalonda gye buvuddeko kukutta olunaku olwokubiri ng'olunaku olwaleero akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mulimu guno aka appointments committee kasookedde ku minisita w'ensonga z'amawanga g'ebuvanjubwa bwa Africa Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga agambye nti mu kisanja kino baakutunuuliza empagi ey'okugatta amawanga gannamukago ebadde ekyasigadde ey'okufuna ssente ez'awamu ezikola amawanga gonna wamu n'okugulawo ensalo endala bulwadde ne buteba emalabba okulabanga omulimu gw'okuyingiza buno ebintu n'okubifulumya gwongera okwewuka bannayuganda beyagalire mu kusuubuligana n'amawanga ago
tulina endagaano gye tutambulirako eriko amasiga ana kakati amasiga abiri akasitoma union ne community market gatambula dda essiga erya monta union eya sente ezawamu ez'obunaana ne essiga eryokugatta ensi zaffe tebinatandika naye kakati omwaka guno pulezidenti Museveni mukulu wa samiti kiba kirungi singa tusobola okukifuna nga ali mu ntebe ntegeka okugulawo booda ndala bbiri bulwadda ne buteba saidi zebusia tusobola okukendeeza ku bujjuzo buli ebusia kubanga singa kati obulo gwake busia ensi yona eyinza okugwawo njagala kuteka okukwata positive
minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi naye asunsuddwa olwaleero agambye nti eteekateeka balina nnyingi ey'okuggya bannayuganda mu bwavu kyokka nga baakufuba okulaba nga beegenderezaawo okumanya omuwendo gwe bateekerateekera nga wasaanidde okubeera bannayuganda n'okubiriza bannayuganda okuzaala abaana ab'ekigero
tulina okusoomooza nti population naye ekula ku sipiidi yayiriiri tetuganya ku pulaninga bulungi naye okwegamba tulina okwekuba mu tooki enzaala gye tuzaala tuzaala abantu be tusobola okumanejinga tuleme kuzaala fa creatinga burden eri ekonomi ya Uganda tulina okwegendereza ennyo nga tuzaala nti bano tunaabasobola oba tucreatinga problem for other people kwegamba tulina okunoonya emisolo egirabirira ekonomi ne mu byobulamu mu byenjigiriza mu bintu byonna naye population tulina okulaba fertility rate eyo naddala abakyala ng'ekola ki yekendera fa ate nammwe abaami bakubiriza mutambule mpolampola
mubalala abasunsuddwa olwaleero kwe kuli omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda Haji Haruna Kyeyune Kasolo ng'ono yalondebwa kuba minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga era nga mu kwogera kw'agambye nti wakwogerezeganya n'amawanga ag'ebweru okusobozesa bannayuganda okutunda ebyamaguzi byabwe wabweru nga mpawo abakuba ku mukono
kati bw'otunuulira eyo gye muva abantu bangi balunda enkoko balina amagi balina emmwanyi balina amatooke bakoze ebintu bingi kikye twetaaga akatale kafuwan mu Uganda katono tetusobola kugula byonna amata tetusobola kugula byonna byetukola kikye tulina okukola obuvunaanyizibwa obumpeereddwa bwakugenda mu mawanga gano agali mu region okulaba nti batugulirawo ne tukkaanya okukkiriza ebintu byaffe ne tuba ntusobola okubibaguza mukimanyi bulungi nebuga amatooke nga gakyali mu bikuta nga gakyali nga bwolitebye mu lusuku olipaakinga n'otwala tina okufuna dola oba pound sente ezo nga okusinga lwotonda ettooke kasanvu oba mutwala so bwevunaanyizibwa bwenjala kati okukwatako
ate ye minisita eyakalondebwa okubeera minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomonsi agambye nti gavumenti yeetaaga okuteeka essira ku ndwadde naddala ng'eziziyiza okuteekawo ebyobulamu n'okulaba nga bannayuganda bakendeeza ku nsimbi ze basaasaanya nga bejjanjaba bino abyogedde nga yakalabika mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa kusunsula abaweeredde obuvunaanyizibwa agambye nti waliwo n'obwetaavu obw'okwongeza abasawo naddala ku ddala lya health center ey'okuna era agambye nti mu kiseera kino beetaaga bafuna abasawo kubanga weebali era asuubizza okwogera ku nsonga ez'enjawulo omuli ebyobulamu n'agamba nti n'ebbula ly'eddagala bannayuganda lye beekwasa ssaako okufuna obujjanjabi bigenda kukendeera ku mulembe gwe
We are going to focus first of all on prevention and health promotion because when we examine the disease burden in Uganda, we have a combination of both communicable diseases and non-communicable diseases. And the both angles, we are having a high rate in both areas. We have focused on preventive health care and health promotion, but also address the question of curative and rehabilitative services.
Ku kusonga ya basawo abachegezamu mukuru bali omosi ngono naye musawo mutendeke agambye nti government tekyasobola kweyimirizaawo na kuyimirizaawo basawo bano abegezamu kudala lya ba doctor kudala lya basawo abazalisa nabo abasoma ebyeddagala olw'omuwendo gw'abayizi abava mu matendekero gano ogweyongera buli lunaku. Wabula ategeezezza nti bagenda kwetegereza ensonga n'okwekakasa nti abeegezaamu bwongezebwa omwaka mulamba okwongera okubawa ebyo bye balina okufuna n'obukugu nga tebannafuna mirimu. Agambye nti oluvannyuma lwa gavumenti okusalawo okuggyawo emisaala oba giyita alawense y'abasawo abakyegezaamu yadde nga bazannya omulimu gw'amaanyi wabula nga kino kigenda kwongera okukosa ebyobulamu.
But I think what has come up is that there are now many training institutions and universities that produce doctors, for instance. And the question has been, now whom do you pay? Do you pay those who have been in the government universities? How about those who have been in the private universities? Because internship is not employment per se, but it's just a period when you are strengthening your clinical skills. The way lawyers go for LDC. So that discussion also has been the cabinet. I think it was arrived at that we consider internship as continuation of training.